I did. NigerPraise.com.
In the holo.
Oh, my own Lord.
My own Lord.
I am saved.
I am saved.
Oh, by a stripe.
Oh, by a stripe.
I am healed. I am saved.
Whatever may betide me.
In the holo. Principalities and powers. I am saved.
I am saved.
Oh, by your name.
By your name.
You establish authority.
Oh, in heaven.
Jesus.
And on the earth. In the whole.
Hey. All be saints. In the whole.
In the whole.
All be saints.
All be saints.
In the whole. Yes, and the music when I broke up to it. Wanya boni le na moni ya, wanya boni yireze, wanya mbadu na maji jiji niru ya.
Angrika uwa,
wanya nekwa kuwabia na mbezu, wanya siaga, wanya keni le jino baka ya. Yesu mumu, wanya jikendi mwana, narekele, onkwa kiguru tutisimo, narotito, uwani le baka wanu, mande nonuku mande nonandida. On your blabia, I say, Rachel, you call me. Nanya Keleko, Nanya Kele, Wokemo, I surround you. Say, Dini Levin and Barrel,
Kwa sobi
adịghị eruru ga maka ndị ọzọ.
Egwu ga-atụgbu m
onyoma,
chi naanị ya dị nsọ
onyoma,
onye na-anọ n'ebe nzuzo
onyoma. Ị mara ma
onye chiri eze anwụ
onyoma,
onye dị bara na gbogbo
onye mmeri o,
onye ụwa na n'onu ya
onye amụma
Chineke mgbochie
onye mmeri Chukwu o,
ọkwa gị dị nsọ
onyoma Chukwu,
ị na-ebi n'ebe dị nsọ
onyoma Chukwu,
onye na-anọ gaa aga dị nsọ
onyoma Chukwu,
Chineke nke igwe amara gị na-ejupụta ụwa ọnụ, eluigwe na gbakwa na bebe, elu ụwa na gbakwa osisi
onyoma.
Aha gị dịka ọrụ aka gị dị gị
onyoma,
ịkaliri mmadụ eze dị eze Chineke kudo
onyoma
Chukwu na-egwu gị na atụ
ama
m
dị nsọ,
ebere m ụtụtụ n'ehihie ya n'oge abalị, ọ bụrụ na nọsi anụwa na mụ na gị ga n'ebe
dị nsọ,
ebe ọnwụ na-agagharị, ebe iru ju agagharị, ebe ịkwa akwa agagharị, ebe iti kikiri eze nsogbu kụwa dị ya. Chineke n'ebe dị nsọ, Yesu kwuo,
Jehova ịdị nsọ,
ịdị nsọ,
ịdị nsọ,
ịdị nsọ,
ịdị nsọ,
ịdị nsọ, Yesu omume kwuo.
Abụbe ya
oge ile,
abụbe Jesus
otu ọbụla siri o,
abụbe ya oge ile,
otu
ọbụla siri di e,
abụbe
ya
otu ọbụla siri di,
abụbe ya,
abụbe
ya. Otu aka ga-esi welite nwake mmadụ, Bere no nyo bula kwere na ha Aga sopta ya Abunke Abunke Jesus
Koto bulo siridi
Koto siridi Abunke ya Oge nile Abunke Jesus
Nime mpandye yo
Abunke ya
Abunke ya
Oge nile Onye we ma Jesus, Jesus, Chachanwa
Owegi
Wonye noni mem No Dike
naga o
Maka nabuke ya he Ebu bedike Esora soruzo Esora maruzo Owegi mara
Obya mala
Abunke gi Abunke Jesus
Abunke gi o
Otro bulo siridi
Abunke gi
Abunke ya
Oge nile Baka, itiga
dada,
itiga
bom, mmadụ nwere ike daa ọrụ aka gadị ga-agbanwe onye chiri eze eluigwe ebupụrụ m gokwuo
onye mmeri
ọchịchị obodo a ga-agabiga mana ọchịchị gagaghị agabiga onye chiri eze chi anwụnwụ aka bụkwara aka ịdị ga-agbanwe agbanwe ọkwa gị gwọrọ ngwọrọ bụ isi
gwọrọ onye nrịa nrịa
aka gị dị na rumo mere m ji na-aṅụrị
ebube
mmeso amaghị ihe ọ bụ naanị nke iru n'anya echiche obi gị n'ebe m nọ ọ bụghị ka m nwọ n'ike isi n'aka ga adịghị mkpụkpụ ịdọpụta onye kwere ekwe na ntị ga adịgarọ ịnụrụ arịrịọ m ịzara m n'oge anya mmiri oge ikwu n'ibe gbara ọsọ ịzara m n'oge ụkọ oge olileanya m kpọnwụrụ ka bisha ịzara m n'oge isi ike ọkwa gị gbanyere m mmiri
ọṅụṅụ
ịgbanyere m mmiri doro
edokaụwa
chineke eluigwe onye ebere nkọwara ya mmadụ
mee
akụkọ mgbe ochi ya gala
ụmụchukwu
ha bụzikwa ihe nkọlị ụmụ ibe m ụna ahụla ihe chimere m ndị oyi me ụna ahụla ihe chimere m ọ dịghị agba m ụgwọ n'ọrụ mmeso ọma ya
ọ dịghị agba m chacha
ọ dịghị ana m ego
ọ dịghị ana m
n'ọrụ ebere ya
ebube
ọ dịghị asị m weta nne m ka o wee nye m ego
onye ọrụ ebube imela
ọ dịghị agba m ụgwọ ugbo o nyere m nana ego ọ bụrụ mmadụ na-enye onyinye eziokwu ọ gaghị eru maka owu tupu n'aka gị dị na rugo ya mere m ji na-aṅụrị
aka gị dị na rugo
onye mmeri aka gị
ewu
aka gị dị na rugo
ya mere m ji na-aṅụrị
tupu ole
aka gị dị na
rugo onye nwere
onye chiri
ijiri eluigwe na
rugo
aka gị dị na rugo
ya mere m ji na
ewu
nigeriapraise.com
ịnwụpụtara
bụchasị aja
Praise.com.